production.
Ooh, mama, mama, Miss Susie, my soul manga. Dalila, Dalila, Dalila.
Sick. Up your entertainment.
Ooh, Miss Susie, Miss Susie.
I got the fire, man.
Silinga kalelo wala Mokondezo zaini ine tumana Mokondela kwilansa name Ineyo sindi kuyenela kumalima Ineyo sindu yenela kumaweta ziweto Ineyo ndi kuyenela kusuku, kusuku yo. Ineyo muku yenela kumandi ya nganila yo. Ineyo muku yenela kumandi tetezela Sani pangen kasa, sani pangen kasa, ndine mwana wanu
Ndine mwana wa masie, pupira nendiri, bebo darira ndinu Ndihi masirira, anzanga, apita kusukuma Mdipera sogolo, mdipera ufulu Mdipera sogolo, mdipera ufulu
Ndina baduila banjalo soa Olondiga manena anzanga zima waboa Makulu wanga ose anapita kale kale Ndipo sina wawone ndina ngomva achibale Ndi machita kusilila anzanga akushku Popeza ndi kukula panu ndi kutasinku Anko waja nandi tenga kuti handi samalila Kuma kaza zoka zoka ndu kalila kupilila
Ndini mwana wa masie pupira nendiri bebo darira ndinu Ndihi masirira anzanga apita kusuku Mdipera sogolo ine Mdipera ufulu Mdipera sogolo ine Mdipera ufulu Kodielipo Hamene ya kufa kukua kwanga Kodielipo Hamene ya kufa kufula kwanga Hamama ndalila 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 ine Hamama ndufutika Ndikufutika Ndikufutika ine